Mu minsi ishize abakobwa ba Rusesa bagina Paul ufungiye mu Rwanda bumvikanye ku mbuga nkoranyambaga batabariza se basobanura ku itariki ya kane z'uku kwezi umubyeyi wabo yabahamagaye abasaba kumutabariza kubera ko agiye kwimwa ibiribwa amazi ndetse n'imiti. Mu byo abo bakobwa basobanuye bavuga ko umubyeyi wabo yababwiye ko yabwiwe n'ubuyobozi bwa gereza ko butazongera kumuha ibyo kurya ndetse ko n'amazi bajyaga bamuha atazongera kuyabona n'imiti ndetse no kuba yahamagara bitazongera. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umuvugizi urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda Madamu Uwera Teri Gakwaya asobanura ko Rusesa bagina ari umufungwa nk'abandi afatwa nka bagenzi be.
Mfungwa nk'abandi ari kumwe n'abandi asangira n'abandi,
ntabwo akijya mu birwa bya biryo bye bya wenyine, ntabwo arasangira n'abandi afatanyije n'abandi byose.
Ako ntabwo yigeze agemurirwa, yagemurirwaga nandi
kubera ko bavuga ngo ararwaye afite regime nari nzi ko yari afite ukuntu agomba kubaho wenyine nyine bisa bidasanzwe.
Bigaragara n'ibyo bavuga ariko ukuri siko kumeze. Rusesa bagina arwaye kimwe n'abandi bantu dufite barwaye indwara zitakira dufite. So Rusesa bagina kimwe n'izindi mfungwa, tumufata kimwe n'izindi mfungwa, iyo akeneye kuvuzwa arwaye nk'uko n'abandi uretse ko atajyana arwaye. Ariko bibaye ngombwa ashaka medical check-up tumuhuza n'umuganga akabakorerwa medical check-up.
Nta mwihariko afite mu byo arya, ni ukuvuga ngo ararya ibyo arya ibyo mugenera abandi bafungwa?
Afite uburenganzira kuko ni ibiryo bigenewe abandi bafungwa bose, nta kintu kidasanzwe agomba kurya nk'abandi kandi akabaho nk'abandi. Ibigenerwa umufungwa wese w'u Rwanda na Rusesa bagina arabigenerwa byose uko bibiri.
Ko se abwira umuryango we ngo ni ubwa mbere ni ubwa nyuma bavuganye, ntabwo akemerewe kubahamagara?
Imfungwa zose ziremerewe guhamagara. Rusesa bagina ni umufungwa nk'abandi kandi ibyo abafungwa bose bagenerwa ntawe tubwira ngo telefone ubu cyangwa ntutelefone, ni buri wese uko abishaka. Nawe ari muri abo rero
ubutumwa banditse bakoresheje imbuga nkoranyambaga abakobwa ba Rusesa bagina kandi bagaragaje ko kuba umubyeyi wabo abana n'abandi bagororwa atazi nabyo bibahangayikishije. Ariko umuvugizi w'uru rwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda we kwemeza ko gufungirwa hamwe n'abandi nta gitangaza kirimo kuko nta byumba byihariye bigenewe abagororwa bamwe.
Barabibonye ko yanditse avuga ko twamufungwa ari wenyine mu mukaka. Ibyo rero mu gihe umuntu twamuhaye rumu ye hari n'abandi baba mu rumu zisaba akavuga ngo twamushyize mu kato yagomba kujya mu bandi. Rero Rusesa bagira nta kibazo afite kuba ari kumwe n'abandi, agomba kubana n'abandi.
Aravuga ngo ibyo bamukoreye byose ni uko ngo yanze ngo yikuye mu rubanza. Ese
mbabarire sindi bugira icyo mvuga ku byo bavuga kuko bavuga byinshi. Niba umukobwa wavuga ati yavuze ngo dusakuze bagasakuza koko ntibasakuze, rero ndetse uragira ngo mbyogeye bityo.
Kuba mu bandi ni uko ari wenda bafite icyumba kiri asangiye n'abandi bantu, wenda atari bimeze gute.
Gereza ni gereza ifungiwemo imfungwa n'abagororwa, nta gice sipesiyali. Birashoboka ko twavuga ngo tumuhaye icyumba cye nk'uko mbere akihagera byakozwe, ariko byari no kugira ngo avuye hanze mu kashuko hanze tunarebe ashobora kuza ntawamenya covid ni ikintu kigenda ahantu hose. Kuba yarabaye wenyine icyo gihe kikarangira akaba ari kumwe n'abandi, icyo si gikwiye kuba ishuko n'abandi bagororwa bose barabana. Imfungwa n'abagororwa baba hamwe, nta gipande twubatse ngo iki n'iki mfungwa runaka cyangwa abagororwa runaka.
Rusesa bagina Paul amaze amezi asaga icumi mu Rwanda akurikiranyweho ibyaha bifite n'isano n'ibitero byagabwe n'abarwanyi b'umutwe wa FLN inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda byavuyemo abanyarwanda mu bihe bitandukanye. Kugeza ubu umuryango we ndetse n'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yabonye kugaragaza ko Rusesa bagina yarenganijwe agashimutwa ndetse bagasaba ko yarekurwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.